najua ni Kenja ni mwaya.
Young Joe on the beat.
Ohangalaye wekuwe na siyo juu sana.
Ganyo
tunatangulia na sisa kisa picha. Sini bulutu vya DJ mix ya ndubulu.
Ya zulu
Samamba, I don't need your number.
What for?
Mr. Dongolo makumuga karubandika
wa
obesity pocket overload asunukanye.
Ninakula re,
yes.
Nasita regre,
Saudi.
Naniso malebo,
yes.
Nyongeleze kwenyesi,
I love you, money come to me. I love you.